ushaiona kitupa kuliko do. Okay, basi ni show au jaiona ni mrembo kwa side kwa bed ni monster. Yeah, anataka kuja nami tumiure ka tsunami nikishika mic sitishashi hata MC so kai gizani anadai ni mteke jani ni mfanshe kazi fani yaku.
Shake your body, body, move your body, body. Come na mi come mami, tukatike hani, tukate maji yani. Na after this trend en nyumbani, nikufanyishe kazi flani yaku.
Shake my body, body, move my body, body. Come na mi mahome, tukatike hani, tukate maji yani. Na after this trend en nyumbani, unifanyishe kazi flani yaku.
Wanasema rabbit squeezy wana ringa uski. Na uja tembelea mani molo fane jo cheki mata usi. Mini jamu wa mtaa, uliza ata makauzi niko. True to myself, napenda food to death. Wana niembe nini ya wasena na receive doka safe. Ndiyo ifike weekend alafu nika spend na my friends. Na wakitisha bia, mini naitisha maji. Wakimvizia, mini namuliza ni aji. Shake your body, body, move your body, body. Come na mi, come na mi, tukatike hani, tukate maji yani. Na after this trend en nyumbani, nikufanyishe kazi flani yaku.
Shake my body, body, move my body, body. Come na mi, mahome, tukatike hani, tukate maji yani. Na after this trend en nyumbani, unifanyishe kazi flani yaku.
Ana nyama nyuma anafaa kuwa na bucha. Matime umuita mpishi vile jikoni uipakua. Ana dance ni kama melipo na entrance kituani alilipa. Ana shake ni kama na fever na daktari ataja mapima. Ana tingisha bahaha ukadhani toxic yule msawa. Kwa video ya chihuahua hustler na saka dala. Ndio twito masongo unajua vile karawa napenda hongo. Mimi naona mdinde nyuma ka mtu anapenda gongo. Ndio ana mabenefit na napenda best of it. Lakini uden materialistic wadhani ni fundi mkuo. Na ye ni msweet sana wadhani wana kampu ya juo. Na mi ni mstreet sana na joko paretizo ufunguo.
Antaka kuja nami, tumi ureka tsunami. Nikishika maiki tishashi, lare msizo kaigizani. Anadai ni mteke jani, ni mfanshe kazi flani. Yaku, shake your body, body, move your body, body. Come na mi, come na mi, tukatike hani, tukate maji yani. Na after this trend en nyumbani, nikufanyishe kazi flani yaku. Shakatikati ya mbuzi koko wa mini skati panty safi. Attitude mad basi blood ya siwa na smell. Kagi shagio penta ku kata maji nataka ku kuja nami na daini we ha happy. Tuke bia gurafka rugby nana say I must need tap it. Ati ni haki only that can make her happy. Basi usuari mami hapo hakuna kazi. Labda uwe tayari jumchezo mic kwangu. Mutri tuka makazi ungami wasi umwagi simwachi chukuflock dance ni dati. Kata kama makasi unafaa kumchezo cheki aki.
Shake my body, body, move my body, body. Come na mi mahome, tukatike hani, tukate maji yani. Na after this tunde nyumbani, unifanyishe kazi flani yaku. Shake my body, body, move my body, body. Come na mi mahome, tukatike hani, tukate maji yani. Na after this tunde nyumbani, unifanyishe kazi flani yaku.
Yeah, rabbit, Kali D, toxic,
yeah.
Take over. Najua atani kuulize why is everybody blaming the South for